Utamwa lori ni kurusha,
rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life ni
kurusha, shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot
ni kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life ni
kurusha, shida umepitia.
Listen, I said they try to bring me chini. Sija crack, Humpty Dumpty's on the fence. I hear some people diss me. Pole boss that only boosts my confidence. Na sina shida mingi. I like to call that shit experience. And when I see myself on TV, I just smile and then I tell my haters thanks. Because I'm boss like that. I take the bullet then I throw a bomb right back. DJs always bullet when they hear a song by Mac. My life is trial and error since I lost my dad. So I've been there and I done that. I done made some good decisions and I blundered. I done met some good people and some endings. They say it's not how you fall but how you come back. Maddie. Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life
ni sina shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life
ni sina shida umepitia.
Utamu wa kusota ni kujipata majengo. Utamu wa njaa ni kufungua ubongo. Utamu wa dream ni kukaza moyo. Utamu wa kuanguka ni kuamka tena. Waliniambia siwezi, ngono akinicheka. Hatunafanya mziki, mziki hata ni kazi. Unajita msania, wewe unapoteza wakati. Sikuzi tukipatana, wananiita okwonko. Niache brother, situachie za macho. Utamu wa kuchekwa ni kutoboa. Nikiwa majengo nilikuwa na uzanjugu. Siku jikashif nilikuwa naomba Mungu. Nachukua kalamu naandika ngoma usiku. Utamua passion ni kupenda kazi yako. Utamua haso ni kufungua macho. Juu kama ningeka singepatana na the kanso.
Blessings. Blessings on blessings. Thank God for these blessings. And life is a lesson. Thank God for the life that I'm living. Thank you.
Like yo. Life is up and down, baby, like yo. But never quit, never stress, drippin' more, yo. Middle finger in the air, screaming, yo, no. And I'm highly underrated, and I'm quick to be hated. But I don't give a shit, yes, I'm too constipated. And I'm so motivated, my moves are so calculated. And life can be crazy, but nigga, let's celebrate it. I said it.
Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life
ni sina shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamwa life ni
sina shida umepitia.
Utamwa lori ni
kurusha, rusha.
Utamwa riot ni
kurusha, rusha.
Utamwa mlango ni
kurusha, rusha.
Utamu wa life
ni sina shida umepitia. Rushwa, rushwa. Zusha, zusha. Bisha, bisha. Ni sina shida umepitia.